You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
madaxda siyaasiyiinta ee dalkan Australia ayaa kala qayb qaatay madaxda diimaha kaniisadda ku taala magaalada Sydney si ay midnimo ugu muujiyaan New Zealand kadib weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada Christchurch. Konton qof ayaa ku dhintay kadib markii nin dableya uu xabad ku furay dad ku guda jiray salaadda Jimcada. Labo maalmood kadib weerarkan dadka lagu laayay labada masaajid ee ku yaalla New Zealand, fariinta ka imanaysa madaxda Australia waa mid cad. Nalama kala qaybin karo. Muftiga guud ee muslimiinta Australia Ibrahim Abu Muhammad iyo Badri Anthony Fisher ayaa hoggaaminayay kulan ay ka soo qayb galeen diimaha kala duwan, halkaas oo ay ku cambaareeyeen nacaybka dhaliyay in konton muslimiin ah lagu xasuuqo Christchurch. New Zealand ubaxa lagu xusuusanayo dadkii dhintay ayaa buuxiyay goobo ku dhow labadii masaajid ee dadka lagu beegsaday. Dadka ka baroor diiqaya sida Jack Plato ayay ka go'an tahay inay fariin adag u diraan bulshada.
This is not New Zealand. This is not what happens here. We care and we love these people. I just believe that we're all
tani ma aha New Zealand. Inay halkan ka dhacdo waxaan oo kale ma ahayn. Waxaan nahay dad naxariis leh, waxaan nahay dad dadka jecel, waxaan aaminsanahay inaan dhammaanteen nahay hal qoys oo weyn. Inkastoo aana qof muslima aqoon, laakiin waxaan qabaa inaannu tusno inaan jecelnahay. Abu Xamsa oo ah wadaad muslima ayaa aad ula dhacay taageerada uu arkay, wuxuuna ka soo dhex baxay dadkii si hadal u jeediyo.
Your support is overwhelming. I just want you to know that. And we're not going to allow
taageerada aad nasiiseen waa mid aad u weyn. Waxaan rabaa inaan inii sheego in dhowr xag jir ah bulshadeenna aysan kala qaybinayn. Hal mid ayaan nahay, waa isu soo dhowaanaynaa, waa inaan garowsanno inaysan jirin farqi u dhexeeya madow, caddaan, muslim, masiixi iyo yuhuud. Dad kale ayaa ku dhaawacmay weerarkan la sheegay inuu fuliyay hal nin oo Australiana, Brenton Tarrant. Ninkan oo 28 jir ah ayaa ka yimid gobolka New South Wales ee dalkan Australia, waxaana lagu soo oogay dambi ah inuu dad dilay, wuxuuna xabsiga ku sii jiri doonaa ilaa maxkamad laga soo taagayo 5 Abriil. Masiibadan ayaa midaysay caalamka oo dhan. Isu soo bax ayaa lagu qabtay dhammaan dalka Pakistan, iyadoo 3 qof oo ka mid ah dadka ku dhintay ee Pakistaniyiin ahaayeen. Tel Avivna, Israa'iiliyiin iyo Falastiiniyiin ayaa isugu yimid salaad iyo ducayn ay ku qabteen qunsuliyadda New Zealand ay ku leedahay Tel Aviv horteeda. Muslimiinta qaybo ka mid ah Hindiya ayaa sidoo kale ka baroor diiqay walaalahooda ku dhintay weerarka. Koonfurta dalkaasna urur haween oo ka dhisan magaalada Hyderabad ayaa ka qayb qaatay dibadbax nabadeed.
Wherever a terror attack happens, we should condemn it, we should stand together, we should give strength to each other.
Markasta oo weerar argagixiso uu dhaco, waa inaannu cambaarayno, waa inaan iskaashanno. Muwaadiniintu ciday doontaba ha ahaatee ama diintay doontaba ha haysatee, waa inaan dhammaanteen bini'aadanimo muujino oo aan noqono dad nabad jecel. Vatikaankana baadiriga ugu weyn madhabta Katoliga Pope Francis ayaa sheegay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay qayb ka sii noqonayaan xanuunka dagaaladu ay ku hayaan bini'aadanka.
Sono vicino ai nostri fratelli musulmani.
I'm close to our Muslim brothers and to that whole community. And I renew the invitation to join.
Waxaan ku dhownahay walaalaheena muslimiinta iyo bulshada oo dhan. Waxaan cusboonaysiinayaa martiqaadka aan u fidinayo inay nagala qayb qaataan duco iyo astaan nabadeed si loola dagaalamo nacaybka iyo gacanka hadalka. Aynuna aamusnaan ugu ducayno walaalaheena muslimiinta ee la laayay.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.